Parliament akasizza nti obukuubagano bw'amawanga agali mu kyondo kya Buwalabu tebulinawe bukosereza Uganda mu by'okufuna amafuta nga bwe bibadde bisuubirwa. Kinajjukirwa nti buli ntalo ezeeyongera mu mawanga anaddala ag'omu kyondo kya Buwalabu, amawanga amankuseerenga ne Uganda mw'ogitwalidde gakosebwa nnyo olw'ebbeeyi y'amafuta eyekanama ne mu materekero amafuta okuggwamu amangu. Wabula amyuka omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Taibu akasizza nti newankubadde mu kyondo kya Buwalabu waliyo dukaduka naye tekigenda kukosa nnyo Uganda mu by'amafuta. Taibu amukwogerako ne bannamawulire ng'asinziira maka g'ekigo agambye nti gavumenti yakyusa abantu abaguza Uganda amafuta nga kaakano amafuta agajja wano mu Uganda gayitira mu kitongole kya gavumenti ekya Uganda National Oil Corporation UNOC. Kyera kino kiyambyeko nnyo n'ebbeeyi obutakaalaamuka nnyo. Taibu agambye nti binono bye bimu ku birungi bannayuganda bye balina okubasiimako nga Paalamenti y'ekkumi n'emu bye bakoledde eggwanga lino.
Ne batuvumira sa singa baali bafontalinga ejo babuloka b'amafuta.